dragging and tell that. Hit Nala combination. Dunia ni mitikinga na mingi lakini kama hizi taona walai. Atarungai kuna mavyebi lakini minajua makokodi walagai. Weni ya mini siyezi lie na wambia ukweli na avoid lies. Weni ya mini siyezi lie na wambia ukweli na avoid lies.
Ganya ya Mungu jandia.
Wahia God ni BBAP. So suzi ni kaa unasikia knockball. Advantage hakunaga akobdo kilewa holy spirit. Uwezi face charges. Appetizer ngoma ya shusho. Klasi moja uwezi feel umeshushwa. Indai ina nice tu sana. Kankone kamu uone upendo. Inga waje pasinda wala guy. Kaa waje na chujikaze na muende. Unone maukonde hapa haimachi. Kukula kushiba neno kutama kaimachi. Uwe na gunia ama baby kama mzigo. Geiko Jesus na kusundi
ya
kwa mbushi. Time to travel to heaven, welcome on board. It's just a matter of choice to follow the Lord. So come join me, better let's travel abroad. This vehicle is awesome than a Bugatti. Salvation is the past, don't get naughty. Hajalishi ataka nyumba ni mabati. Utataki wa sit hapo katikati. Hautawe jami, always rejoice. So kuzenika wote na plina one voice. Na kauna nida utry uliza King Lois. Ama mamea wote in the world kama tijoice. Kama bado jani get, let me try explain. Ganya ni salvation, let me put it plain. Ukapanda hindai bila pain yuta gain. Song.